tubalaba badde mbasuuliridde munaatusonyiwa batya abatoye bonna wano bali luddawa abajjwa kikulu nnyo njagala okubalaba mukama simo gammwe mazibu okukwasa eyamwe nnyinaze yeekira ya Museveni muze yabatumidde nti muli omutya ne maama n'atatuula nti sekitereke mukomwa nnyinaze ali atya atyakuwulira naye nga weebala obbakuuma n'otabadduka ebizibu mumakanfaafa toterebuka naye wange bwegutyo naye nnumya mutwe guno ndaba olunaku lwa sande ekimpapya kiki tuyingire ne mwannyinaze sinnamulaba
Katonda ebale nnyo vuka okujja ku nsimi emirimu gino taabu munange tuli baddu lwa nsimbi abakadde beebala ebyaffe mugoba twebalize nti nsimi naye muko olunaku lwa sande nategeza kabaga na nsimi sikanene nnyo kaffe mu nnyumba nabaliraano wano baalu batu mukoza bobeewo kinyambe namanyokajja kubanga gaziye leero njagala mbawo ekirabo abakazi abanjagalira mbwavu kamawe abagenyi mwebala okujja baliraanwa mwebala ensimi ono ye mukomase ekyaggwe kalira wegaye omukolo gwakwebaza nsimi buli mwaka ngukola mu nnyumba ng'ebirabo ng'abakyala bankuuma leero njagala ndawo emmotoka naye ddala ngiwani mu nnyambe ono omukyala muto mu nnyumba mu nsi kyategeera ebbaawe tatapa mukwata mpola nnyonyo motoka kengimuwa yamuta ate mukyala mukulu nanja mukwe muganda w'oyo wafujjo yayiga n'okunywa kati akooye ne mukiro kirabu zalumba motoka kengimuwa yamuta ate nga mwagala ate myakumbi
mukwe oyogedde nga nsiriso oli mukenkufu ate bakyala bonzudde obaagala luno kano ke kasenge kyakabagwanira ani atayagala mmotoka binyumye bino enneeyisayo yegikuwa kyensaba muko ebisumuluzo bimpe nje nkulondere gwe mwannyinaze jangu wano osaana mu luyi yagadde bakuwa emmotoka tekusaanira katiirabayo bwe nswadde ebitagambika mbosula ne mu bbaala wagijjawo emize ze mmotoka njiwadde oli ajja kugivuga ajja gikuuma lwa mpisa ze mukwata mpola motoka ya mukyala muto nja kumwebaza n'omukolo tuvuggalewo gyendagawala
mugo motoka bwogigabye
sanira
mwannyokola